binem na bayano zuri wake baby. Na mini kina binadam ana madhaifu yake oh baby. Nani yangu nayejua na nakabiliana nayo, ila mwenzio sitojua kwa kosa la kuumiza moyo wako oh, nisamehe
tena najuta, najuta ah, yalonikuta
ibilisi mama. Tena usiku silali, labda nilechoka ama nilale mama, na picha yako kifuani ndo nijisuku nami ya unaniwaza baby. Matama kwangu nisha gagate, haja nyone, haja kanyone, haja nyone, 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 haja nyone, haja nyone, haja nyone, haja sana hasa giza linapotanda, mima ututi wajua, nimekuzoea mama na kuhitaji leo zaidi ya jana, na endapo utachelewa mama mima iti
tena najuta, najuta
ibilisi mama. Tena usiku silali, labda nilechoka ama nilale, picha yako kifuani ndo nijisuku nami ya unaniwaza baby. Ama tama kwangu nisha gagate, haja nyone,
haja kanyone,
haja nione, haja nyone, haja kanyone, haja nione,
haja nyone, haja kanyone,
haja nione,
haja nyone, haja kanyone,
haja nione, haja nyone,
haja nyone, haja nyone.
Bani mashivo Teddy be on this one, Teddy be on this one.